As you fade, no fear for the fight. You pour hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Waxa uu fiidkii isku dhagan xulalka Ukraine iyo England. Balse intaynan ciyaarta falanqaynin, aan ku furfuranno ciyaartii fiicnayd ee fiidkii xalay ay Talyaanigu iskaga fujiyaan xulka Belgium. Waxay ahayd ciyaar lagu tilmaamay tii ugu xiisa badnayd uguna dhacdooyin badnayd ilaa haatan. Daafaca Leonardo Bonucci ayaana bilowgiiba gool uu u dabaal degay, waxaa dhinac bax ku xugmiyey aaladda VAR. Isla markii uu candhuuftiisa dib u liqayna, waxaa goolwalaha Talyaaniga ee Donnarumma daandaansi ku bilaabay Kevin De Bruyne iyo Romelu Lukaku, iyadoo ay Belgium u muuqdeen niman Talyaaniga kubadda la qaybsan doona ugu yaraan. Yeelkeeda waxaa muranka meel dhigay Nicolò Barella oo daqiiqadii 30-aad xal keenay, oo inta kubad laba daafac kale dhex dusay daanta ka geliya shabaqa Thibaut Courtois. Talyaaniga ayaa xilligaa kadib bilaabay inay Belgium kaga saacid caleeyaan nooc kubadeed oo ay baryahan la soo baxeen, ilaa uu Lorenzo Insigne uu goolka ka soo toogto dhinaca diilinta 18-aad, isagoo adeegsanaya kubad uu si farshaxanaysan u qoray una geedeeyey. Hayaasha daafaca dadabka midig ee Talyaaniga ee Giovanni Di Lorenzo ayaa khalad 50-50 u ekaa, oo uu diilinta ganaaxa uga galay laacibka Jeremy Doku oo sidoo kalena ahaa laacibka xalay ugu wanaagsanaa Belgium, waxa ay keentay rigoore. Lukaku oo aan isulurin ayaa deeto Donnarumma xamar jajab u diray, isagoo kubadda ka siiyey dhanka xamar weyne dhammaadkii galinkii hore ee ciyaarta. Talyaaniga oo lugahooda tamar badani ka muuqatay ayaa xitaa galinkii labaad sii waday kubaddii ay ku hafinayaan goolka Belgium, iyagoo u muuqday xul isu dheelitiran oo aan cabsii ku jirin oo raadinaya goolkii saddexaad ee ay ciyaarta ku khaarijin lahaayeen. Walow ay qaybihii dambe ee dhammaadka ciyaarta ay gadaal u degeen iyagoo cadaadis badan ka wajahaya Doku, De Bruyne iyo Lukaku, balse ciyaartii ku dhammaatay 2-1 aynu si dhammaadka ugu soo baxeen wiilasha Roberto Mancini oo talaadada Wembley ku arki doona dalka Spain, oo iyaguna rigoorayaal uga soo fakaday dalka Switzerland. Aanu hadaba kulanka caawa ku noqonay wiilasha Three Lions oo quusiyay cadowgoodii soo jireenka ahaa ee Jarmanka oo ay 2-0 direen, ayaa ku beegmay dalka Ukraine oo isna dirq uga soo baxsaday dalka Sweden. Waxaa la yaab lahayd inay soo bixitaanka Ukraine ay sabab u ahayd isla Sweden oo ka dishay Poland, taasoo u saamaxday Ukraine inay ka mid noqdaan 4 xul oo ciyaar wanaag lagu soo saaray. Yeelkeeda, wiilasha Andriy Shevchenko wax dan ah kama lahayn inay Sweden abaalka u gudaane. Waxay wadnaha ku gooyeen gool laga muwaaqsadaan ahaa oo u dhaliyay Artem Dovbuk xilli ay dadkuba ka fikirayeen in kulankan rigoorayaal lagu kala saari doono iyo cidda uu nasiib ku caawin doono. Waxaana sida Ukraine ugu soo baxday ruux dhammaadkii ugu horreeyay taariikhdooda dhanka koobka qaramada Yurub ee loo yaqaan Euro, walow ay horay hal ruux dhammaad ugu soo baxeen kaasoo ah koobka adduunka 2006 oo ay Talyaanigu xilligan reebeen. Dhanka Ingiriiska, Captain Harry Kane iyo Raheem Sterling ayaa guul ku hogaamiyay xulkooda oo meel iska saaray wiilasha Diamondcraft, oo walow ay fursado badan heleen ay misna u babac dhigeen daafaca rafka ah ee reer Ingiriis oo aan gool laga dhalin iminka 540 daqiiqadood. Taageerayaasha Ingiriiska oo looga dhaartay inay tagaan magaalada Rome cudurka COVID-19 noociisa Delta variant darti, kaasoo haatan faraba aan ku haya dalka Ingiriiska, ayaa faraha qaniinaya iyagoo rajaynaya inay Roma ku raayaan caawa si ay u rajeeyaan usoo bixitaanka finalka Wembley oo ku yaala caasimadooda 11 bishan luulyo. Waayo haddii ay caawa soo badiyaan, waxay mudanayaan kulan sahlan marka ugu yaraan dhanka warqadda laga eego, oo waxay midkood ku aadi doonaan Czech Republic iyo Denmark tii caawa soo baxda, walow aan tartankan cidna la yareysan karin sida ay muujisay Switzerland. Dhanka kale, Ingiriiska wax gool ah lagama dhalin 4 kulan ee ay ilaa haatan soo dheeleen koobka Euro, balse waxay ka warwarsan yihiin ciyaartan, waayo dhammaanba 3 rubuc dhammaad ee ugu dambeeyay Euro waxay Ingiriiska ugu dhammaadeen rigoorayaal, Ingiriiskuna rigoorayaasha tag kuma laha. Ukraine iyo England taariikh badani ma dhex taallo maadaama ay Ukraine muddo dheer ka tirsanaayeen midowgii Soofiyeeti. Waxaase iskugu dambeeyay kulan saaxiibtinimo oo barbarro gool aaneed ku dhammaaday 2013-kii, mar qura ayaanay markaa ka hor kulan rasmi ah yeesheen, waana Euro 2012 goortaasoo uu Wayne Rooney ku qaaramay gool madi ahaa oo ay ku qataareen xulka Ukraine oo ay 1-0 uga badiyaan. Labada laacib ee Mason Mount iyo Ben Chilwell ayaa soo dhammaystay karantiilkii koronaha, balse Chilwell ayaa aad looga yaabaa inuu booska ku qabsado laacibka ay u saaran tahay haatan ee Luke Shaw. Macalin Gareth Southgate, laacibkii hore ee hogaamin jiray Aston Villa oo ay taatiig ahaan caawisay wareegiisa 3-daafac kulankii Jarmalka, ayay dhici kartaa inuu mar kale shaxda adeegsado, walow ay taasi dhimayso fursadda safka koowaad uga soo muuqan karo laacibka isla Aston Villa ee Jack Grealish. Balse Mount ayaa u sharaxan inuu bedelo Bukayo Saka si uu helayo kureyga Sterling iyo Kane oo weerarka u matalay Ingiriiska. Haddii aanu eegno safafka ay labada xul la soo shirtay karaan waddanka Ukraine oo magac hore leh waa Bushan, Sabarni, Krutsov, Matvienko, Karavayev, Sodrzhuk, Shabarenko, Stepanenko, Sinchenko, Yarmolenko iyo Yaremchuk. Danka dalka Ingiriiskana waa Bickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Henderson, Shaw, Mount, Kane iyo Sterling. Maxamed Haaji, Hadal Sama Media.